Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alal bari joy lewru October jena yamde sokido sijo tamani der maison de la presse pamoko njuti nonodo kabaruji du yumar way galo kanko noddirte Mamadi Keito wonto buggi jamde to nyaloma kejinaado kabaru galleji li adnar ndu fu dum yambinama leleedi meden di wattu jono kambe kasobe ciudube be misa ewitit alaji mawdu be jogi wakkati fu joyne ciudube be dan cogguji hodu jamarne milino police ngabbe wori nyaloma hande o police ngabbe no honobe milirno civil en be ngori nyaloma hande on o min kokki hala gerdi de fo ngara famtade do e journal galla yoga e pelle gonden joola leleede le meden de wottu jone be gonde wadde imma daraaji homo fu no hani fabirade nokku mudum misala sa bami yimbe le segale joodi be wottu jono o nokku no docteur franci e be gonde faabade rewbe le yoro mabbe gombe le kereduuji to di won sembe kabaruuji dimin jogini on do betande di bismillah modon e hedaade Umar Waygal joodi do microji di do kanko no dirte do Mamadi Keito won to boggi jamde to nyaloma kejenaada kabaru galleji li adnar no fu dum yambinama wattu jono ko heewe jamaade hasobe ciuddi kay koliti metti muuden sanne be bi joyne ciuddi be wakkati fu do be dan cogguji muuden do e tayre fu yoga e jeebe ciuddi be kanyo humini be kabaru no ciuddi hasirte no be bi sa je wobbe natobe le ciuddi jaati ndewata sariyaaji bonnan ciuddi kanyo ko nande muudun Usman Nyali Bouli
ngaji hore mabbe yo gaabe paditi di halaji e kolliti wida e be jogi tiida laaji yo gaaji di be kawrata e hasobe ciudi Kasim Konate mo agence immobilière Touba le commune 1 Bamako
c'est le propriétaire qui fixe
le ciudi be tongata ciugu ciudi mabbe do dido ciuguji minen mi gollata ka sato mi jogi jatti alaaji e majji yo gaabe silence dan ko min buiti tawene wala ko mbawni sato kay mi jottoto be bangal mudum di jabanan hala amen kan den e kultan yide sapo le temdere latto ndudi amen ciugu ciudi di ana yumi do dede di ngoni e mudu adadu garwe ngonde e kanya sifa sudundu jimbele hewbe njobota fiinu handiri choggu loye mabbe yawaraji kewde min ngatta sato padde amen yobede dum dun wi chadel kana wodi njobobe no handiri ana mabbe kay bonnobe jati ciudi di so be jelta dum tawan nyamande kuraman jam wo imbe
d'électricité tawene choggu ciudi kasatedi urbanis en kan hokkude e hakkilo be sakitibe e wi mabbe hasobe ciudi ana kan andude ko sudu warata farde mu ben bamude
hani kay soni amma hay suudu fadema tutude dun e location a yidan e service urbanisme yalla be do na jewta kabar mudu anda su tuk mudun na forra e ko wiya gol erwol tongatele suudu ndu yalla kala natude le mayru anda na do kabaruji to do on suudu won ko yawti tan pentu na wade de do mako
fewde e diti dallaji fu honje tobe yo gabe kolliti wide lam o hani wattude koyde mudun yalla o tidal ana hebene jogala fa laba
ido kabaruji fodo ba hebudu do beme am ande to do page Facebook e compte Twitter sijo tamani nyaloma kejinaado police li adnar ndu fu dum yambinama kenya leleedi meden di wattu jono sisil mobe ciubo yalla no police ngabbe kanye yimbel be kanne gollidirde yimbel be hodo fu be miijino golleji police ngabbe ngori police ngabbe no hono mili no tagguji jamarnde worri fa kebe famtare kebe fa hande Mamadou Sama Seku Usman Nyali Bouli
e
yimbe mali hewbe hakkilo mben police en ana torra himbe do laawidi yogabe do kolleti wide tagguji himbe yobe do laawidi wattade polisien be njurmata ko himbe
doban bela dobe police
fu fani hay fede god fu focca e ko gollata ko police be kay na dari darde mabbe sa fa jama e be dena jama o faysu wala ko ngarda police be wajimbite yubri
kalisi e wi Amadou Ballo Bomayga commissaire 3e arrondissement Bamako arafi holare hakunde jamaare ne e polisien ko buri heedu fu ana jiyora e tagu polisien yogabe
jadme dulla fewi de min police be hani yewtade taguji amen yalla ne keba holare jamarande ka anhani jamarande dunno tota police be holala le mudu won ko fuf dartoto min gondi dun e madraji dongal mudu
Amadou Ballo Bomayga ana darta e jamarande beede gollidinde e police en yalla himbe ana beede hebude denago hollitinde wide nay lewru octobre hitande 1960 woni ko police national mali joina
wattu joni en kala hono malinkoɓe jottoɓe jolaɓe woɓɓe gomɓe ley nokku noddirteɗo France Europe les région Kayo ana gonde wadde immadraji les commune woɓɓe noddirta Ségal les oɗo commune eɓe gonde fabade rewɓe ele wonɓe tonɓe no kani waɗirde immadraji muɗum kono ayri banggal sardi ñewo e pamaroji kañe ko nandi e muɗum fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Sékou.
Ana wara duuɓi tati ko kamɓe jeyaɓe Ségala jooɗiɓe France ɓe hawrintinɓe le fedde lurunde AFCS nagonde immadraji faabade honoroɓe mabɓe gonɓe le leydi ndi keɗɗana jokko hoorejo ndeɗo fedde on wiya jatu keɓe
fedde amende moƴƴinama avril hitande 2019 yimɓe gendindi ni kumini fedde nde kowoni fandamu wallude rewɓe e golleji jardin kañe golleji goɗɗi kasi lattoɗi sababu so gendi yaaha yeeso
soutenir financièrement
horajo fedde rewɓe Ségala Fulemata Diakou yetti sanne ngal ɗo gollidal o memiɗum haala jaabuji keɓaɗi e ley muɗum
dans chacun de 24
les gelle noga e nayɗi min gon he majji fou jardin ngaji min gon kaake gollirɗi mbaylitoji ñamduji miɗe mara daabaji Allah e sababu rewɓe gendindi hannden min gon masin ngaji tati mbaylitoji ñamdu ana ɓuuri ujunere debbo kumininɗo golle o yalla homo fou ana heɓa hen nafa
de revenu
kanko maire o Amadou Koulibaly weltanke sanne nafaka ngal ɗo gollidal e wimako gila 2000 fayotade hikka 2022 famɗi fof cabantati projet ngaji gaɗaɗi le commune yo saabi ɓeeɗo rewɓe gonɓe caggal leydi ɓe baraka fof ana heɓani ɗum sijo tamani gila kayi
wattu joni en gardan nokku noddirteɗo kiita wiyama réseau tataɓo yettiki le nokku mabɓe oɗo réseau fuɗɗi tono golleji le aljumar ƴaɓɓinonde laamiɓe réseau o dun jeehi jotto yiki hono yimɓe lohuminiɓe kabar laamorɗe ley laamu kiita o caggal muɗum jamare wonde tonde holletiwide weltiki do hen sanne koyeɓe toon réseau tataɓo en gardan faɗo bankasi ɗo ɓe mbi neɗɗo goto heddikile hen ɗiɗon woɓɓe barmili hen caggal koɓe jaɓɓi bombore hakkude bankasi kañe e Diallo Saggou oɗo bonanda waɗi ley tati lewru octobre ƴaɓɓinon du wakkati jettiyamde wiyama ɗo bonanda waɗi ɗo dan woɗɗiri Diallo Saggou ko yaata kilo ŋajinayyi barmuɓe gaddama le suud docteur oru ɗo bankasi ɗo armuɓe mbiyana wonde waddo hen konjali fa faama yalla heɓe ƴirton ɗeɗo bomboje fa naate juuɗe joni won duuɓi immadraji ana gonti e waɗede faaɓe ƴowto yalonoɓe kani sakkirade ñaw cancer nangowo enɗi o leydi meɗen ndi le lewru octobre fuɗɗiɗo immadraji gatte rewɓe le ɓe yoga e mabɓe ƴeeya yalono kani ƴewtirede yalla no cawi oɗo ñawna cawa ɗum fa keɓe famtare keɗɗe Mamadou Sama Sékou e Fatoumata Mayiga
ley leydi mali e wiide goto hen sawroɓe cancer enɗi ko warata uñero ñawɓe ƴewtete kala hitande momin lamdiki ɗo enne mo jawa feyi inde na jeyda e ɓeɗo rewɓe ñawɓe ɓe omo hurti ko ina dunno sukaɓe jeɗɗo
ana yiya hitande joni ko andimi cancer enɗi ana e am leɗɗe ɓaleɓe cawrirannomi ka ɗum gasay ana hani ko yimɓe fammine fa gasa dow kabaru ñaw o e ɗum tampina rewɓe sanne enɗu an woturu taccama hannden femi heɓata ɓornade fa gasa mi wala sukundudu sa nani debbo fuu enɗi enɗi yo aduna debbo joni ɗo gommi ɗo e ɗum satti tampininde kam
o memi haala sifa sawrugol lolurugol chimiothérapie yala ɗen anda ko ɗum woni keɗɗana jawabu docteur Madani Li hoorejo gollirde humaninde cancer to l'hôpital inraɓe e sukaɓe lolurde Luxembourg
chimiothérapie yo safareji noon kaɓantoɓe cancer enɗi gatteteɗo le sérum so yaaha ley ɗaɗi ɓi adama
ka honno kala sawrugol chimiothérapie o dunna jogui kuteji keɗɗana fa hande docteur Madani Li
rewɓe gamɓe chimiothérapie ɓe fuu ɓamde lebbi ɗiɗi yaade e lebbi tati fa e ɓurde ɗum wakkati nde safari o fuɗɗata wande golle mum sukundu mabɓe e kañe leeɓi tergal mabɓe fuu heltoto jomum tuutan reedu mum dogan kañe hoore nawore chimiothérapie ana wawi saabi binde infection kañe ñawuji kewɗi ɗum waɗi somiɗen cifano yimɓe ko ɗum watta ɗum en fade mabɓe fuɗɗude ɗum
coggu sawrugol cancer enɗi no yowi e dow alahaali ñaw o e keɓal safareji ɗi ɗum ko holliti docteur Fatoumata Sidy Bé o doctor lolirɗo oncologue to l'hôpital Pongé ka noon wona cuuɗi docteur fof mbawi hinnade gulɗo sawrugol
sawrugol mum nde wotere ana hakkunde ujunaji sappo yaade ujunaji nogay ande neɗɗo fuu mo ñaw o woni e mum ana hani jokkude safareji ɗi laabi jeegom yaade laabi jetti chimiothérapie wattake na hématologie Pongé Luxembourg kanye hôpital di Mali won clinique privé ngaji du jogu di bawde chawrobe yimbe be cancer en di woni muy en
voir des patients atteints de cancer
teda de nyaw samti sawrude dum dum bowi wiyede kamba dum docteur be na dar robe be jewto kabaru cancer bangal momude sato en di mabbe madun wadde lugaji machine ngaji gila du mabbe nogo e juy
sigrabe mbiyan do ngarte haddude kabaruji di sebe de wotto nangiri en juude di do kabaruji fodo ba hebde do beme am ande to so ngadi www.tapresujotamane.org no noddi do numero via mo mere mere 37321 fande fan yefe en ko na ande do no do e sede yowtere meden de ana wodi wassalamu yotere meden de waran yo wadde do roobele nyaloma handen o sabide min baylitino golle jamme di ngori do sijo tamani do yotere meden de yoto do roobele dum won johobe wakkati fu sana garbina be do roobe wakkati jata wobbe anton ana turi wobbe anton data yugabe be tawe le ciudu forbaaji di fa yotto li dati mo le leedi meden di kanye nokkule godde kasina anton e be nyaago satakaaji be do roobele be kolitiide be kebale hen seeda kayi do e tawede fu be bidu tid alaaji modi be jogi fa kebe famtare ngare kede ko usman nyali bulle fatumata mayiga pewni do hen
nga foli baagne de alak nambalu alak nambalu babla alak
alakat leera dam gra sogo fon kanu kenya si gra garamo alaka sogo da kayana nonso ka bara do sabati aka abla koray aka na abla ban
se are be hebe ko bodi hewde ben fu yo na hebe sanne woni jiyatabe do laayi mawde le capital bamako ngal yo gabe mabbe anandandanta le hakkunde mobilaji garbininde o kabar goto woni le gelle yogaji le leydi meden di hono sigaso ka goto e mabbe homo fu e tariki mudon pere be quality kadjar amen gon o sigaso christian dako sabe hedon gadirta dun
dim senou bambu
si wala bawde mi won sukabe mi den don ka fe ko min nyaama wakkatiji lewru fumde hani yobde suudu dun du wakkatiji wala ko min kebata hen ngurdam amen e dun woni goram iwi hen mi won sukabe wajibi mi gerbina sabmi wala mballowo kan famin keba ko min nyaamata dun watta sumi den gerbina saate mi den keba hunde hono no min basirta saati arande mi den kebanno hen sanne ka e wakkati mo gonden o njiya do fu ana waya bandi
ko nanti fen soro koy
ba fanta deb mawdo baro dubi chapandi jeddi mo borni saayo bulo bulo kumburgel balil ana woni do hore makko o mo jodi badale miside mawde bamako o li tv de odulla kuteji mbawde hewta dem le o nokku
an gone amet
le nange ngemi gerbina feddo min joddo min gala nde yaa fu mobilaji ana gompa min kanye wotoroji miden darda kanan ko be balla sabu min gala fu mo min pawa gikki amen domu so lewru wati wajibi a yoban suudu wajibi a nyaman sa wala bawde mi yeyno ngatta fey passe ko min garda so ga en miden baasa dum wakkati
talka ko wadi de o deb mawdo ana garbina o iwo le lamo nyono region segu mbido pati inde mudon hale ka ko yelato fu yaltude e wadde o golle
so mi hebi balla mi yey fu ko ngadam mi gerbininde mi do way wande jaagu ciudi mi do way sotude somoyaji dum fu ana way wallude kam mi heba musakaaji am kanye di sukaabe am
e wi honjotobe yogaabe garbiningol yo talkaaku fadditeede e yebede be himbe nayebe hay hed woni ko lam o wondi wadde yalla o golle beddotodo wadde nyande fu yalla ana sella fedde conseil national des personnes âgées du mali holitiwide wala fu imma dar gondo wadde de wattu joni o yalla di golleji ana sella wi horejo mabbe dayru jallo
ambe barake ni develop
minen ko min kalente ko min gollirta biro yimbe nayebe ngaw gabbama ko kanye e region ngaji so a walli neddo goto a yoppi goddo hamo fu wiyan a walli goto a yoppi goddo dum watta sana min dokke lawol ko min ballirabe sa wala bawde wallude be fu ana warta e golle gouvernement o joininde dati balloji yimbe fu so dum wadi minen jaatim de mbayi noddude be min gadna be balla
tawene gollirde development social holitiwide le hitande 2016 jawdi ittama hokkabe erobe naybe wombe do bamako do yalla ana jirwina golleji mu ben kaabe holitiwide gol faabugol ana famdi